mukazi moti era mulimba yade mundabira mukiti ekyo banji naye mbagamba sibwe guli dadi wange yankuba penati nange kwe kusima era ne tukisalawo nga mbutonde mufumbirwe pemakage namwe bali banseka mbasese nange ffe tuli bafumbo tuli luno n'olwekyo kitukwatako babiri mu ekyo kufuna ekyokulya nze ne baze kansuuke nfukamire bano mbaswaze nkuw'omukwano bwe tumala nkuyingizeko mu nnyumba nkuwa katunda kali ku mmeeza n'ekimere nakibobeza dda mwami nakuyiga wabula nkweyanziza jjumbo nkuumye era omukwano gw'omungi ku nze n'ababaali bangeya nti bya bulimba mbakubye ensobo si byakatemba dadi wange ne wetunesiba enkutu bakakase nti najja kufumba nabatulokera bakakase bakimanye nti tuli bafumbo dadi wange ne wetunesiba enkutu bakakase nti najja kufumba nabatulokera bakakase bakimanye nti tuli bafumbo bakawadwaze bampa na myezi bwezi bobangojjukira ng'olwobageya akugoba yakuwa magezi nange kibakoze guno omubiri gw'ensagaza mwami gona gugo abafa bafe ne anifasale nkusabye ogimpe numye ku bantu tulirire abantu batusongeko enkya ku bipande ne ku lediyo kate bwe bayomba ti bano beeraza omukwano baaba ensi baveeku ndowooza bakumpimako nkizudde nange gwate nkugambe kitwefuna akakomo ke twesiba mu nsi gye kava tewava kalala tuliwabanga n'ebitege bingi naye nyabu byabula omukwano gwanziba maaso n'akawuna kakukubye nayo mu nnyumba dadi wange ne wetunesiba enkutu bakakase nti najja kufumba nabatulokera bakakase bakimanye nti tuli bafumbo dadi wange ne wetunesiba enkutu bakakase nti najja kufumba nabatulokera bakakase bakimanye nti tuli bafumbo
bulanamatunulako keno ndabe nyabo nga tosaaga abakyala bendabye enfaafa abafumbirwa nga belimba ng'oli yekyagoba sente bwe zidduka nga yefuula abalala mbakubyekosole era kati ndiwoweka wadde waliwo ensobi ng'ezo era nyabo nja kwetonda kwata ku mukono mpalule nzija wano ngenjebuse wadde waliwo ensobi ng'ezo era nyabo nja kwetonda kwata ku mukono mpalule nzija wano ngenjebuse wadde waliwo ensobi ng'ezo era nyabo